Timbaland, 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 Timbaland. Zion, 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 Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Nangikuthanda ngikufela, nangenza wonke ukufiyela. Ay, ngikwenze wonke, nginginike wonke, kodwa unelanga ngoba wangichiyela. Ay, kodwa kusasizi, nawe akukusizi, ngomunye umhlaba manje impilo zethu shintshile. Ay, ngifisela injabulo nothando. Ay, nempilo enhle dalwa. Zion, Zion, sasinento enhle, Zion. Zion, Zion, sasinento enhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Mangingedwa ngifikelwa imibuzo, ukuthi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo ngihlale ngibuza kona, tokuthi wawubona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuye emuva. Nalezo mpendula sasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuyelane. Zion, Zion, sasinento enhle, Zion. Sasinento enhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile.